سبتمبر 16 1980 kii xubno ka tirsan maleeshiyaadka Lubnaan ee Masiixiyiinta loo yaqaan Avalanche oo hoggaaminayay Eli Habika oo kaashanayay ciidamada Israa'iil ayaa xoog ku galay xiriyaha Sabra iyo Shatila ee Falastiiniyiinta ee Koonfurta Beirut halkaas oo ay ku dileen tiro u dhaxaysa 800 ilaa 3500 qaxooti Falastiiniyiin iyo Lubnaaniyiin shacab ah laba maalmood gudahood. Maxamed Suruur waxa uu xasuustaa tirabeelka meydadkii dhabna goobta waxa uu ku waayay 7 xubnood oo qoyskiisa ka mid ah. taas oo ahayd mid ka mid ah xasuuqii ugu baanaa ee ka dhacay dalka Lubnaan dagaalada sokeeye.
Ana faadt alwaalid wa khams ikhwa.
When I entered the house, I saw that they killed my mother, my father.
Markii aan guriga galay, waxaan arkay inay dileen hooyaday, aabahay iyo shan walaalaha. Qaar ka mid ah dariskii ayaa qoorta laga jaray. Midad kale ayaa la xirxiray oo la kursaday. Matxaf yar oo ku yaalla xerada Shatila ayaa sidoo kale ilaaliya xasuusta qaxootiga Falastiiniyiinta ee 19 sano ee dhaawacyada iyo barakaca qasabka ah.
This is that reflects the lifestyle of the Palestinians before 1948. If you don't have the past, you will not have.
Tani waa milixtiga hab nololeedka Falastiiniyiinta ka hor 1948. Haddii aan tagta lahayn, ma yeelan doontid mustaqbal. Waxay rabaan inaan addoomo noqono, laakiin addoomo ahaan mayno. Waxaan u dagaalamaynaa xuquuqdeena. In ka badan 40 sano kadib, xasuuqa Falastiiniyiinta xirada ayaa sheegaya in noloshu ay tahay mid aan weli loo dulqaadan karin. hadda dagaalka Gaza iyo iska horimaadyada ka socda xuduudda Lubnaan iyo Israa'il ayaa kor u qaaday cabsida laga qabo isku dhac ballaaran. Jamila Shahida waxay hoggaamisay xarunta Shatila ee Beit Atfal Samud oo ah NGO ama urur aan dowli ahayn oo wax ka qabta baahiyaha qaxootiga Falastiiniyiinta ee Lubnaan.
What you are witnessing in Gaza brings to mind the Sabra Shatila massacre, and perhaps it will soon be our turn.
Waxaan ku aragnay Gaza, waxaana xasuusinayaan xasuuqii Sabra Shatila, waxaana laga yaabaa inay dhowaan markeena aan la kulanno xaalad la mid ah. Taasi waa sababta aan u cabsanayno. Dagaal micnihiisu waa burbur. Dadka halkan jooga ayaa sheegaya in sawirada dagaalka Gaza ay ku riixayaan in istishruud la'aan ay u taageeraan mitidiinta Hamas.
Hamas حركه مقاومه
is a true Palestinian resistance movement. It is carrying out whatever Palestinian would like to do.
Hamas waa dhaqdhaqaaq iskacaabin Falastiiniyiin oo run ah. waxay fulinayaan wax kasta qof kasta oo Falastiiniya uu jeclaan lahaa inuu sameeyo. haddii Israa'il ay weerarto Lubnaan, qof kasta oo Falastiiniya waa inuu qayb ka noqdaa iskacaabinta. aniguna iyaga ayaan ka mid ahay. wasaaradda caafimaadka Hamas ay taageertay Gaza ayaa sheegtay in in ka badan 14,000 oo qof lagu dilay Gaza tan iyo markii Israa'il ay bilowday weerarka ay ku qaaday Gaza taas oo sheegtay in ay kaga jawaabaysay weerarkii agaasinaa ee 7 Oktoobar mutidiinta Hamas ay u qaadeen Falastiiniyiinta maalintaas oo rag hubaysan Hamas ahi la sheegay inay dileen 1,200 qof oo u badnaa dad rayid ah waxaana la tilmaamay inay qasaasheen in ka badan 200 qof oo ay ku jiraan caruur Israa'il ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysay in ay gasho furin labaad oo dagaal ah haddii ay mitiniinta Hezbollah ay qaadaan ayna ballaariyaan weerarada ay ka soo qaadayaan koonfurta Lubnaan. Lubnaan ayaa durba qarka u saaran inay burburto kadib sanado badan oo qalalaasa dhaqaale ah. carada iyo xiisadda sii kordhaysa ee Falastiiniyiinta dalkaasi iyo cabsida laga qabo dagaal cusub oo dhan walba leh ayaa dad badan oo Lubnaaniyiin ah ku keenaya walaac xoogan.